waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa sheegay in goboladu hadda ay garowsadeen sida ugu fiican ee ardayda wax loo bari karo inay tahay in macallimiin xirfad leh ay fasalka ku horfariistaan ama hor istaagaan. Laakiin gobolada qaar sida Victoria ayaa doonaysa inay sii wado waxbarashada online-ka si ay qayb uga qaadato guulaha Australia ka gaartay xakamaynta xanuunka coronavirus ilaa markii la soo rogay nidaamka kala fogaanshaha bulshada. Waxaana guud ahaan uu golaha qaranku aqbalay intaasi loo baahan yahay in gobolada sida New South Wales ay hirgeliyaan inta lagu jiro faafka xanuunkan. Sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka dalkan Australia ayaa cadeeyay asbuucyo ka hor in caruurtu ay fidin karaan COVID-19 iyagoo aysan wax calaamadihi ka muuqan. Laakiin Mr. Morrison ayaa sheegay in cadeymaha caafimaad ay muujinayaan inay ammaan tahay in caruurtu leda tagi karaan, uuna doonaya in gabdhaha isagu uu dhalay ay sidaas yeelaan oo ay iskuulada sida ugu dhaqsaha badan u tagaan.
We're a big enough country with very different geographic and different case scenarios that are occurring in our states and territories for there to be some differences. But those differences I think all accord with the principles that we've set out today.
Waxaan nahay dal baaxad weyn oo kala fog, ayna waxyaala kala duwan ka socdaan goboladeena, laakiin kala duwanaanshahaas way waafaqsan yihiin mabaadi'deena. Aanu maanta isku raacnay waxayna ila tahay in talooyinka khubaradu ay tahay inay ammaan tahay in caruurtu iskuulada ay tagaan, laakiin arrimo gobol walba u gaara ayaa jira sida waxbarashada ay u gaarsiin lahaayeen caruurta, taasoo macnaheedu yahay inay qaabab kala duwan u maraan, laakiin dhammaan way waafaqsan yihiin mabaadi'da aanu go'aansanay, ayuu yiri. Scott Morrison ayaa sheegay in xannibaadaha coronavirus ee hadda jira ay socon doonaan ugu yaraan 4 asbuuc oo kale, khafiifintooduna u baahan tahay in waa midda koowaad dad badan laga baaro xanuunka, tan labaadna in la raad raaco dadka kala qaada, iyo in awood loo yeesho meel gaar ah hadduu xanuunku ka dilaaco in si fiican looga jawaabi karo. Professor Brendan Murphy ayaa sheegay in xataa haddii Australia hal case laga waayo aysan taas macnaheedu ahayn in la qaadayo shuruucda kala fogaanshaha bulshada. Wuxuu intaa ku daray inaan farqi weyn u dhaxayn tallaabooyinka ay Australia ku xakamaynayso caabuqa iyo habka ay New Zealand u qaadatay oo ah inay gebigiisaba cirib tirto.
You cannot relax your surveillance and control mechanisms just because you have for a period of time not detected new cases. So essentially there's not a lot of difference between
madabcin kartid ilaalinta iyo nidaamka lagu kontrolayo xanuunka maadaama waqti gaaban aan wax kaysas la helin. Marka ma jiro farqi weyn oo u dhaxeeya istaraatiijiyada lagu caburinayo caabuqa ee dalkan Australia hadda wado iyo kan lagu tirtiray ee New Zealand. Waxa u dhaxeeya waa inaynaan doonayn inaan dalka oo dhan bando guud ku soo rogno ilaa halkeys laga waayo. Shaqala'aanta dalka ayaa in yar kor u kacday iyadoo gaartay 5.2%, laakiin wasiiradda shaqada iyo shaqaalaha Michaela Cash ayaa sheegtay in inay gaari lahayd 15% haddii dowladda federaalku aysan soo faragelin.
What the treasury modeling does show is that whilst yes, unemployment will peak in June at around 10%. Treasury have also been very
waxay saadaasha wasaaradda maaliyaddu muujinaysaa in inkastoo shaqo la'aantu gaari doonto 15% bisha June, waxay sidoo kale wasaaradda maaliyaddu cadeysay in haddii aysan dawladdu soo dejin lahayn lacagaha job keeperka loo bixiyey, in shaqo la'aantu cirka isku shareeri lahayd oo ay gaari lahayd 15%. Afhayeenka Labourka u qaabilsan arrimaha shaqada Brendan O'Connor ayaa sheegay in dowladda looga baahan yahay inay ballaariso barnaamijka job keeper payment si looga badbaadiyo in dad badan oo kale shaqo la'aani ku dhacdo.
If the government were to broaden the application of JobKeeper, was to lengthen the stimulus to ensure our economy,
haddii dowladdu ballaarin lahayd dadka codsanaya job keeper paymentiga ayna dheerayn lahayd lacagaha qarashka lagu kobcinayo dhaqaalaha si loo xaqiijiyo in shirkadaha iyo shaqaalaha la sii taageero wixii ka dambeeya bisha September, way fiicnaan lahayd, ayuu yiri. Isagoo ka jawaabaya lacagaha Donald Trump uu ka jaray ama ka gooyey hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, Scott Morrison ayaa sheegay in dhaliilaha loo soo jeediyey WHO qaarkood ay yihiin kuwa saxa.
I know they've had their criticism and frankly I think it's been quite deserved. And of course we're frustrated, but they do important work.
waa ogahay in la dhaliilay runtiina way mudan yihiin in la dhaliilo. Dabcan annagu xataa waanu ka caroonay, laakiin shaqo muhiima ayay hayaan, shaqo fiican ayay ka hayaan gobollada Pacifica, waana la sii shaqaynaynaa, laakiin dhaliil la'aan ma ahaanayaan, ayuu yiri ra-iisul wasaaruhu. Wararkii u dambeeyey ee coronavirus oo afkaaga ku baxaya booqo sbs.com.au/coronavirus.
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.